Shaka Zulu, Shaka Zulu, Shaka. Them call me Arrow Boy.
Yeah.
Masawood, Kenyan boy.
Dina Udaki.
It's a TK2 product shizzle.
Ukinikosa kejani, utanipata Kilimani. Big bola niko fulu mani, utanipata Kilimani. Good vibes in Kilimani, utanipata Kilimani. Tunamwaga pesa, pesa, pesa ndani ya Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani.
The big boys in Kiliman. Ita waita leta bill man. Watoto wazuri wana Kiliman. Muko pande gani, situko Kiliman. The big boys in Kiliman. Ita waita leta bill man. Watoto wazuri wana Kiliman. Muko pande gani, situko Kiliman. Omokana mulai munyole mukilimani muwako sinu zilaya lome lome wanyala. Omokana inumbu, omokana ebele, omokana ifiga walai wanula. Ai wanula, 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 wanula. Umana wanula, 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 wanula. Siwezi toka bila kuma, liza pombe. Chup, 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 chup. Siwezi toka bila kuma, liza pombe.
Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani.
Wote welcome tupate mautama vitu bambami Kilimani. Sijue unangamu kushere karamu. Come get some in Kilimani. Huku tunapati na mabebe, na mabebe. Huku ni kupati kwenda mbele, kwenda mbele. Huku tunapati na mabebe, na mabebe. Huku ni kupati kwenda mbele, kwenda mbele. Siwezi toka bila kuma, liza pombe. Ai, 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 hey. Siwezi toka bila kuma, liza pombe.
Yeah.
Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani. Utanipata Kilimani, Kilimani, Kilimani.
Yeah.
Utanipata Kilimani.
Unanicheki na kucheki. Mbona unasileki, piga densi bombo.